gudoomiyaha degmada Bardaareh ee gobolka Bay mudane Maxamed Isxaaq Xasan Arcase ayaa daah furay tababar ku saabsan isdhexgalka bulshada ee nabadda horumarinta wada noolaashaha iyadoo la marayo dhaqamada Soomaalida. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda ururada bulshada rayidka maamulka degmada Bardaareh odayaal dhaqameed iyo dhalinyaro. Gudoomiyaha degmada Bardaareh ee gobolka Bay mudane Maxamed Isxaaq Xasan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qof walba uu ka shaqeeyo nabadda, isku soo dhawaashaha iyo isdhexgalka bulshada.
Kulli faa'iidis qob la fahma ay walaal kulubaha Soomaali iyo adduunku baa khilaaf jooga, laakiin Soomaali khilaaf jooga badan madun biro la kutakadiya walaal takadiya ku dhigdana barnaamijku madun oo fankalaha ka dhiibo way la fahmi wala ku fahma mudid waa dareeri dareeri geekoob meel waxa surma lan la walaal la sii sheego hadii intu ku meeyo isku isku wataa mal fado barnaamij shabn nabad buk ka shaqeeyo barnaamijka nabad dib leero walaal aan la keen shaa wala fado ku sii faanta si dareeri ma wala intu la ka sheega intu ku hoglo ku baha geek silayna naare leero nagan walaal la wadaasha dadko dal yarada haweenka nabad wali aad kulli walowgi nabadgee kulka door soo male nabada naasi nuugle hobu nabaddenhalla mal cibaadaysado hundurmeyasi unfayleh nabadda la kaala, laakiin hobu nabad bilowaa mal hundurow mal dherigow mal neebsadow mal raaxaysadow walbada yaya nabaddikiin marku laku faaliyasado fogaan barnaamijku muduusu dareeri insha allah sanadka cusubna wali ku rajeyna in mashruuc barnaamijyo kale oo dhiirigelin la koobi doona dadku marka wali la faday irkin iyo furihii wali ahaa lambaan tusilan tashkiili isqirxiy walan tusin hal sila laasiin sheegay kuwa ku faaidaan la faday faaidada marka walwiin ma fahanka leeb maanta la sii sheegna dadku may geeku bilkasta mado seminar siin qofdaan may dagaal ku leeyay waddan kale muqule, laakiin waa maha wanaagi oo ha helaan iyo bulshii linka adeega madi geeka inta nabadu ku sheekay nabadu ku sheekay nabadu maytaa oo ah walbada oo qalbigan ka jarna yaa gale marka iyada maasanta shirkin min furi kulli barnaamijyo sida diidihi doono bilaa.
Tababarada noocan oo kaleeta ah ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii kor loogu qaadi lahaa isdhexgalka bulshada nabadda, si meesha looga saaro qabyaaladda iyo falalka ammaanka lidka ku ah